Exclusive from zhitspromos.com.
Brook no lunkumbo. Sensei.
Makate.
Service tai washa mileage. Tai ponya mileage. Service tai washa mileage. Tai ponya mileage. Magada. Gotika. Magada. Gotika. Shikambo. Magada. Gotika. Magada. Gotika. Shikambo. Damn push. Apa pena wa tampuisha. Tampuisha. Apa pena wa tampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikamo. Magana. Gotika. Magana, gutika, shikamo. For my stacker, let the two stand do. Pange pange no yo win a one boo. 1-2, pole pole 1-2. Feet pay shamo nina bantu. Kui shamo na mailo ni te. Makumana kala but mailo ni pe. Kong kong ko, kuchibi white openinga. Kudishe kuloko dialo ni we. Ni bona bona but still tuladabwa. Adi chinja pati chalo chila jaja. Chipadi leshi nadikali mundoti. Padi historika ya mumbonji. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa tampuisha. Tampuisha. Apa pena wa tampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana, gutika, shikambo.
Imagana, not so good, but this bag of him easy. It's like into no can and I may be busy. Get on my one of him pack a keys. Sakamano movie, you know that's in the disease. What's more pasha?
It's a bit of a tamba.
You want more maula?
You
want more sunda? But I want a shakona 30 cents to what you have. Yeah, prevention is better than cure. Tidwad, but in the more to a shoe. Go on, money, chibiango on the same page. The winner sana no more mileage.
Service, tie wash a mileage. Tie ponya mileage. Service, tie wash a mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha. Dampuisha. Apa pena wa dampuisha.
For watch takade tetu chitan dudes like past yobe mwadi wako fema. Kuwa babona again kuwa filaba kukuwa amba mwona chupia chupia patefo ya bafeni.
Service taiwasha mileage. Taiponya mileage. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo. Magana. Gotika. Magana. Gotika. Shikambo.
Ok jinzo chari pente kwa ya isasa ngwati. Jinzo chove chari pente kachiswati. Nolo tinye tafire mbeka kuishati. Nyeba poporo ilavena wali kuishati.
Shikambo.
Service taiponya mileage, you know.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.
Kamu kuno kushupa inwe nkulo. Ule ishamo maita wina mchungulo. Kesa iluka pono mbaro we. Tuko yangu kalira owe. Apati wali teme luka wow. Nolo ichebe sani baka tila liswa.
You already know what it is, right? Mazondes.